CKMusicPromos.com.
I walk to smile. Sadia Madia.
The one for the wine, nigga. Yeah. Go home for finish. Baka baka wasa da ni watske.
If you show fire. When you fight your punji rank as tendeke. Kore foku mone foto ay kala so tendeke. Uti macho palo kuwa mbana di shangira. Bati mande dinga shangira.
Na jinja banche.
Ale mwe salari pira fe mkutele. La makero wa mapiki bueto kuna makarada. Imo mpapa fianda chinja na purani. So sera cha purani.
Na jinja banche. Na jinja banche. Tino kuberere na riberera. Kula bapo twash kwa ta twash kebele. Nga shahi sati peta twari nuwe bia twari tarara. Twari tarara. Na jinja banche.
I got this
budget. Not in your budget.
Ubu visan
budget.
Don chilo.
Not in your budget.
Ushe tiwale la sera we data. Bana bari lwara bara pena we data. That's been salary fresh pira kumatanda. Mune tura spenda ni akuna matate. Nero ze manden duka zanga mufirimba. Ten pa wana patuka zanga mufiramba. Nero feba na makwe mkwe wankonga nga muramba. Shande show spenda sorwe nunga muramba. I got this. I think in a rilie minta zondwa. Nga dashida kuhu walo. Era what's going seven a machizi Congo poison futu irabana chizi Mendi kwa chopu ntiranga shtende Kore foku mone foto haikala so tendeke Utimba chopa loku wambana li shangira Bati mande zinga shangira
Na jinja budget.
Ale mwe salari pirafe mkutele La makero wa mapiki bueto kuna makalada Imo mpapa fianda chinja na purani So sera cha purani
Na jinja budget. Na jinja budget. Tino kuberere na riberera Kula bapo twash kwa ta twash kebele Nga shahi sati peta twari nuwe bia twari tarara
Kashmi, na wanga pita na Johnny Shiburu wa mkashmi
Yeah, uko talele ni taile mekati Fwa kwesu fwa juansi fwa taile ni party
Tura spenda roku butusha Rwanda Mkemu tuwalishe tange nkondo ya Kurwanda
Ziri langa kwele paka nokesha Tura talele stata fusi nokwisha
Wendi kwa chopu ntiranga stende Kore foku mone foto haikala so tendeke Utimba chopa roku wambana li shangira Bati mande zinga shangira
Na jinja budget.
Ale mwe salari pirafe mkutele La makero wa mapiki bueto Kuna makalada Imo mpapa fianda chinja na purani So sera cha purani
Na jinja budget. Na jinja budget. Tino kuberere na riberera Kula bapo twash kwa ta twash kebele Nga shahi sati peta twari nuwe bia twari tarara Twari tarara Na jinja budget.
Yeah
Budget.
Yeah shwapwa
Na jinja budget.
No one for the wainika
Budget.
Tuba kuchush
Na jinja budget.
Sicho says production
Wazizo tunes
Waizinizo Dutchies
Finisha Waizinizo
Kibaka Sam Jena Maitizo Era Flex na kumona nora wako manjizo Vena mboro mapamona wastani Bounce kini social distance maintain Era kini si pipa mona waka mwapa upino Nora wako na iwe na tupep embrace
Akishani wa shkweni wa shani wa tizo ni Kembo tati ya zene tongi Ela tumtwe minenti Jaya inti Simboka ni wichaka Ela muda Nafya shokwai
CKMusicPromos.com